ndabafubondeke byebasalaganya bingi olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuzi mirembe mama kimanye babikinga bakulemese wamma bakutabangula omutima ekibaluma wamma bwe nkubita mpo bafuna ensalwa wamma kuba bye banjogerako ndaba bifundu mama to papa kugenda mpuliriza mukwano sirina mutawana I'm not afraid to die.